yeshe nuko abana benshi bavuka basira sinakowe umugabo wese umubyeyi kwiyambariza imana iby'isi n'amabanga we Zagere Nyamirambo manuke umuhima wose cyami Kiyovu cyose tere mu cyoga n'igikondo umbwire ko ibyo bikwiye we sanga bagora kenshi twicaye baririmba ngoma inyiza dutunga iyo mbaga y'urubyaro rukababarira cyane we muzanye wa mukunda ngo namwemezi yaza Mungu n'uwiwacu nyirabagenzi yaza mabanga kamena yose tenyabusa nyirabagenzi rushako ranserebeje abandi mu mugi wose bariho bararitutawe uzima ni faranga kindi kibabaza rwose ntibumva uko iri gukwiye iyo mbaga y'urubyaro ko ari rwo rwanda rw'ejo ngo namwemezi nawati senyabuza nshuti nakunda nzagufasha uko ushaka uretyo murabyizi nyirabagenzi nawati senjyewe natsimana twibishe uko iri gukwiye tureke kwifunga we